bwati olono rumwa abakarana bakuyita ko babiri ewe kumera ewe kasa nabana yekwe kufunya obulamu obukyusiza
wewe wemirembe okutesa n'okusanyuka
ofuna yo bw'osimbye ne mutare kyamma olone mukyusa obulamu emikisa negibettanira bannange byonna nebikunda bimmaka agasanyusa byonna nebikunda bimmaka agasanyusa
emirembe okutesa n'okusanyuka
ofunayo gw'osimbye ne mutare kyamma olone mukyusa obulamu emikisa negibettanira bannange byonna nebikunda bimmaka agasanyusa byonna nebikunda bimmaka agasanyusa agasanyusa